bari dulang 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 se chenkantlong jona monate ke o monate ashuwe monate ke o.